mwana mvera akonse kumomori takumana mu program ya chalero ya tisantule Bible pomwe mbale Osman Chiro Ramanda lero akhala kutsogolera kusantula Heberi chapter 5 tiyambira pa verse 1 program ya bita tinakhazika mo ndithu mu Heberi chapter 4 komai tasunthako lero ubwino wa program ya tisantule Bible ndumenewu kuti usumadumpha mavesi kapena machapter koma mwayi ulipo wa kusantula magawo onse a buku lopatulika ndipo nayo mbale manda tinkhani yonse lero.
Landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero tiyamba ndi mawu apa 1 Yohane 5 verse 4 amene akuti pakuti chilichonse chabadwa Mulungu chili laka dziko lapansi ndipo ichi ndi chilako tili laka nacho dziko lapansi ndicho chikhulupiriro chathu. Mu program yata tinali kusantula Heberi chapter 4 kuyamba verse 14 mpaka 16 mmene timaonika kuti Kristu ndiye woposa usembe wa Alevi. Ndipo lero pa Heberi 5 verse 1 mpaka 7 tiyankha funso lakuti kodi wasembe ndani. Chapter chino ndicho mwechikupitiliza kuonetsa kuti Kristu ndiye mkulu wa nsembe amene ali woposa usembe wa Alevi umene Ayuda anali kudziwa kwambiri. Tale ndimezake kumi zoyambirirazi tona tanthauzo la munthu amene agwira ntchito ya usembe. Paja tidaona kale kuti Kristu ndiye uja anaonetsa udindo wake utatu. Tidaona kuti ndiye anali mneneli, ndiye wasembe pakali pano, komanso ndiye mfumu amene akubwera posachedwa apa kudzakhazikitsa ufumu wake pa dziko lino lapansi. Kristu ndiye mawu a Mulungu amphamvu, mawu otsiriza opita kwa munthu. Kutanthauza kuti kudzera mwa Kristu, Mulungu analankhula chilichonse chomwe anakonza kupereka kwa munthu. Ndipo pakali pano ndiye mkulu wa sembe wathu wa mbadwa uno. Ndiye tsiku lina mtsogolomo, Kristuyo akubweranso pasi pano monga mfumu. Tele pakali pano inu ndine tikhoza kufika kwa iye ngati mkulu wa nsembe wathu monga muja Aloni anali mkulu wa nsembe wa Yuda. Tsono tiyenera kudziwa kuti munthu wokhulupirira aliyense ndiye wa nsembe monga muja anthu onse a fuko la Levi anali kutumikira ngati ansembe. Ndiye mwina inu mwadabwa kale kuti ife ngati ansembe kodi timapereka sembe yanji kwa Mulungu. Yankholi kunena kuti kulambira Yehova ndiyo nsembe yomwe inu ngati wokhulupirira mungapereke kwa Mulungu wanu. Kodi lero okondedwa, tere mwapereka kale nsembe imeneyi kapena kuti mwalambira kale Yehova? Komanso tiyenera kudziwa kuti wokhulupirira akhozanso kupereka katundu maganizo ake ngakhalenso nthawi yomwe yomwe angakhale nayo kwa Mulungu wake. Inu mukhoza kupereka chuma chanu chimenechi kwa Mulungu ngakhale kudzera mpemphero. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ngani iyi kunena kuti pamene inu ndi ine tizindikira udindo wathu tikhoza kuchotsa zinthu zonse zimene ndi zosayenera pa udindo wathu. Izi ndi zinthu ziwiri zimene munthu amene sadziwa udindo wake amayesetsa kukhalamo kapena kuzichita. Taonani poyamba, munthu wosadziwa udindo wake ngati Mkhristu kapena kuti wosadziwa ntchito yake ngati Mkhristu amayesetsa kugwira chipembedzo ndi cholinga chofuna kuuza moyo wake ndi anthu ena kuti akhulupirire kuti ndiye Mkhristu ndithu. Kachiwiri, pali gulu lina la wanthu limene limaonetsa kukhala a Kristu wenewene mwa njira yowonetsera mzochita zawo, kunena kuti amaonetsa ma emotions, kunena kuti anthu amenewa amesetsa kuyimba ndi mphamvu koma zosachokera mu mtima. Kaya kutenga udindo ndi mphamvu, ngakhale kupemphera ndi mphamvu ndi mawu okoma kwambiri koma osachokera mu mtima. Magawo onse awiriwa amachitika ndi kuonetsedwa moyo wa munthu koma osati kupembedza mu mzimu ayi. Mama amene watikunena kuti inu mufunikadi kuudza kwa Kristu kuti muthetse ndi kuchotsa njira ziwiri za chipembedzochi. Tikunena kuti anthu ambiri mu mpingo lero sagwiritsa ntchito ma Mulungu, koma amagwiritsa ntchito zofuna za moyo wawo, kunena my emotions. Inu ndine timafunadi chifundo ndi chithandizo kuchokera kwa mkulu wathu wa nsembe, amene ndi Ambuye wathu Yesu Kristu. Verse 1. Pakuti mkulu wa nsembe aliyense watengedwa mwa anthu, amayikika chifukwa cha anthu mzinthu za kwa Mulungu, kuti apereke mitulo ndiponso nsembe chifukwa cha machimo. Tsono ndimeno ndiyomwe ikutipatsa tanthauzo la munthu wa nsembe ndani. Taonani Paulo akunena kuti ndiye munthu amene watengedwa kuchoka pakati pa anthu anzake, kutanthauza kuti wansembe ayenera kukhala munthu. Koma munthu ameneyo ayenera kukhala woyimira anthu ena, komanso kuyimira munthu kwa Mulungu. Ili ndilo tanthauzo la mawu akuti amayikika chifukwa cha anthu mzinthu za Mulungu. Ndiye tikunena kuti popeza munthu uyu ndiye amene amafika pamaso pa Mulungu m'malo mwa munthu, ndiye kuti ayenera kukhala munthu wovomerezeka ndi Mulunguyo. Tsono nkhani kunena kuti wansembe sayenera kudzisankha kapena kudziyenereza yekha pa udindo wawo, koma ayenera kuti ayitanidwe ndi Mulungu monga muja anachitira Aroni. Ndiyepo popeza tanena kuti wansembe ndiye munthu amene watengedwa pakati pa anthu, wosankhidwa kutumikira wanthu, ndipo amapita kwa Mulungu m'malo mwa anthu ena, tsono tiyenera kusiyanitsa ndi udindo wa mneneri. Pamene tinena kuti wansembe ndiye amene amapita kwa Mulungu kuyimira wanthu, nthawi yomweyo tikuona kuti mneneri ndiye munthu amene amachoka kwa Mulungu ndi uthenga wa Mulunguyo. Ndiye tikunena kuti asembe a mchipangano chakale sanali kunenera mawu a Mulungu ayi, koma amangoyimira munthu kwa Mulungu. Mwa njira iyi natikunena kuti panali kusiyanitsa pakati pa usembe ndi uneneri. Tsono nthawi yathu ino tikupeza kuti Kristu ndiye wasembe wathu amene amatiyimira kwa Atate. Wokondedwa anzanga pa ulendo, tikunena kuti wansembe amagwira ntchito m'malo mwa anthu okhulupirira, wanthu otembenuka mtima, osati wanthu akunja ayi. Iyi ndi nkhani ija Yohane adanena mkalata yake pa 1 Yohane 2 verse 1, pamene adanena kuti tiana tanga, izi ndikulemberani kuti musachimwe, ndipo akachimwa wina nkhoswe tili nayo kwa Atate, ndiye Yesu Kristu wolungama. Haleluya. Kutsimikiza kuti pamene ine ndichimwa, Kristu ndiye amene amandiyimira pamene Satana andineneza kwa Atate. Mwa njira ina tikunena kuti wansembe wapasi pano sangathe kundiyimira ine kwa Atate ayi, ndipo amene angandiyimireyo ayenera kukhala iye amene ndi wovomerezeka pamaso pa Atate. Tikunena kuti inu ndine tikhoza kupempherana ndithu wina ndi nzake, koma palibe munthu amene angayimire mzake pamaso pa Mulungu koma Kristu yekha. Tsono popeza ndi chokhumba cha munthu kuti akhale ndi wina womuyimira kwa Atate, tile ndi chinthu chokondweretsa kwambiri kuti tili naye ife mkulu wansembe amene ndiye Ambuye wathu Yesu Kristu, amene anasankhidwa kuchokera kumwamba, amene akhoza kutiyimira kwa Atate. Tale tili kunenetsa kuti monga Aloni wansembe wamkulu anali kupereka sembe ziwiri, sembe yachiyamiko komanso sembe yotetezera, momwe monso Kristu ndiye amene akupereka sembe yachiyamiko ndi sembe yotetezera kumpando wa chifumu wa Mulungu m'malo mwathu. Tsono sitiyenera ife kupita tokha pamaso pa Mulungu, koma kudzera mwa Kristu. Apa ndipo pamene tingayembekeze madalitso a Mulungu komanso mayankho ene. Verse 2. Akhale wokhoza kumva chifundo ndi wosadziwa ndi olakwa, popeza iye yekaso amazingwa ndi chofoka. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti inu ndine tili naye mkulu wa nsembe amene atafika kumapeto kwa utumiki wake pasi pano adanena mawu akuti ndani mwa inu anditsutsa ine za chimo. Ngati ndinena choonadi simundikhulupirira ine chifukwa ninji? Mawu amenewa ali pa Yohane 8:46. Tele ophunzira mbuye wathu Yesu Khristu ndiwo amene anakhala ndi iye kwa zaka zitatu ndipo akadapeza cholakwa mwa Khristu, ine ndikukhulupirira kuti akadanena ndithu. Koma Khristu anali wolungama ndi wopanda banga. Tsono popeza anakhala mdzikono la pansi monga munthu, iye ayenera kudziwa zathu zonse. Tere tamvani kuti olembayo akunena kuti akhale wokhoza kumva chifundo ndi wosadziwa. Ndiye pamene ife tisauka kufufuza tanthauzo la mawu amenewa, tipeza kuti pa Levitiko chapter 4 verse like 1 ndi 2 pali yankho lomwe likunena kuti ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, lankhula ndi wana a Israeli ndi kuti munthu akachimwa osatidala pa china cha zinthu zili zonse aziletsa Mulungu na akachitapo kanthu. Kutanthauza kuti nthawi zina munthu amachimwa ndithu osati mwadalayi. Pa chifukwa chimenechi ndikosayenera kunena kuti inu mukukhala moyo wangwiro ayi. Koma chinthu chopambana ndi chakuti pamene ine ndichita chimo osati mwadala, iye kunena Khristu amene ndiye mkulu wa nsembe wanga amakhala kuti wapembedzera kale zolakwazo pamaso pa Atate. Haleluya. Tela ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti iyeyu ndiye mkulu wa nsembe amene akhoza kuva chifundo ndi wosadziwa. Kutsimikiza kuti tonse tasokera ngati nkhosa, tonse tayenda yese njira ya mwini yekha, ndipo Yehova anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse. Nkhani ili pa Yesaya chapter 53 verse like 6. Kutanthauza kuti munthu wina aliyense ndiye wolephera chifukwa chakuti amaona ngati kuti akuchita chilungamo pamaso pa Mulungu. Ichi ndi chimene akunena pa miyambo 14 verse like 12 pamene tipeza mawu akuti ilipo njira yooneka kwa mwamuna ngati yowongoka, koma matsiriziro wake ndi njira ya imfa. Tsono pa mawu akuti popeza iye yekhanso amazingwa ndi chifoko, Paulo akunena kuti Aaron wansembe wankulu ndiye amene anakhudzidwa ndi zolakwa ndi zofoka zake pamene Ambuye wathu Yesu Khristu anakhudzidwa ndi nkhawa ndi zochimwa za ife wanthu, kapena kuti za inu ndine. Kutanthauza kuti Khristu amadziwa momwe timavera pamene tazingidwa ndi mavuto, kutsimikiza kuti ndiye nkhoso yeniyeni popeza pamene ife tisokera iye sasokera konse. Amatigwira dzanja natitsogolera. Pamene tikugwa mmatope iye sakugwa nawo mmatope mwayi, koma amatigwira dzanja ndi kutidzutsa. Haleluya. Tsono tikunena kuti vuto lomwe linali ndi Aloni ngati wansembe wankulu linali lakuti mwina iye amakhoza kulekelera chimo lomwe walichita, kapena amadzudzula chimo lomwe silinachitidwe. Koma chimene chimandichititsa chidwi ndicho chakuti pamene tidza kwa Khristu mogonja, Khristuyo sazengereza konse ndipo sayamba kunyoza pa zomwe ndachita ine ayi, koma amangovana ne chifundo basi. Tele ndi chifukwa chake mawu pa 1 Yohane 1 verse 9 akutsindika kunena kuti ngati tivomereza machimo athu ali wokhulupirika ndi wolungama iye kunena Khristu kuti atikhululukira machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama chilichonse. Kutanthauza kuti mkulu wa nsembe uyu ndiye amene amativera chisoni kotero kuti ndi chifukwa chake anatengedwa iye amene anakhala pakati pathu, amene amadziwa ndi kumva zonse zomwe ife tikuyendamo. Verse 3. Ndipo chifukwa chakecho ayenera, monga mʼmalo mwa anthuwo, moteranso mʼmalo mwa iye yekha, kupereka nsembe chifukwa cha machimo. Pamene tiwerenga pa Levitiko chapter 9, verse like 7, mpamene tipesa mawu akuti, ndipo Mose anati kwa Aloni, sendeza kufupi kwa guwa la nsembe, nukoze nsembe yako ya uchimo, ndi nsembe yako yopsereza. Nudzichitire weka ndi anthu awa, chotetezera, nupereke chopereka cha anthu awa, monga Yehova anauza. Ngani, ikuonetse chinthu chomwe chinachitika pa tsiku la chotetezera, kunena kuti Day of Atonement. Aroni anapeleka sembe yotetezera, komanso sembe yopsereza kwa iye yekha, kuti kunena kuti mʼmalo mwa iye yekha. Pambuyo pake pamene anapeleka sembe ya anthu onse, kutanthauza kuti Aroni ngati wasembe wamkulu, anayamba wadzipereka yekha kwa Mulungu asanapeleke sembe ya zochimwa za anthu. Mumwe monso atumiki onse a Mulungu, amene amatsogolera pa chipembedzo, iwo amakhalanso ndi chilakolako chofuna kupindula ku mawu omwewo. Kutanthauza kuti mtumiki aliyense akamapereka uthenga wa Mulungu, amayamba ndiye kukhudzidya ndi uthengawo, kenaka ndi kumafikira anthu ena. Tsono uthenga kunena kuti, umu ndi momwe Aroni ngati wansembe anasiyanilana ndi Ambuye wathu Yesu Khristu mu udindo wawo ngati mkulu wansembe, popeza Khristu analibwe chimo lakelake lomwe akanaperekera nsembe. Apa ndiwo mawu amene wolemba kalata iyi adanena pa Hebrews 7 verse 27, pamene adati, amene alibe chifukwa chakupereka nsembe tsiku ndi tsiku, monga akulu ansembe yoyambira chifukwa cha zoyipa za iweweni, inayi chifukwa cha zoyipa za anthu, pakuti ichi anachita kamodzi kwata podzipereka yekha. Kutsimikiza kuti Khristu sadapereke sembe ya iye mwini, koma sembe ya inu ndi ine. Verse 4. Ndipo palibe munthu adzitengera ulemu mwini wake, komatu iye amene aitanidwa ndi Mulungu, monga momweso Aloni. Tsono utumiki wa usembe ndiwo wofunika, komanso wolemekezeka kwambiri. Ndiye pamene utumiki umene unaperekedwa kwa Aloni ndi wana wake, chinali chinthu cholemekezeka kwambiri. Kunena kuti pamene munthu wapatulikira utumiki umenewu, anali kulemekezeka kwambiri, kotero kuti ulemu uwu unali kuonetsedwa pamene mafuta amathiridwa pamutu pake. Koma ulemu waukulu unali kuonekanso pamene anali kugwira ntchito yopereka nsembe kuimira anthu pamaso pa Mulungu. Tsono ntchito zonsezi zinali kuonetsa udindo wa Khristu ngati mkulu wa nsembe. Ndiye chifukwa chakulemekezeka kwa udindo umenewu, sipayenera kukhala munthu wina aliyense kudzitengera utumiki umenewu. Kutanthauza kuti inu simuyenera kudzitchula kapena kudzika nokha kuti ndinu wansembe. Ayi, tere mwachisoni lero lino, alipo ndithu anthu ambiri amene amadzika okha, kapenanso amadzika pogwiritsa ntchito njira zina zosayenera. Verse 5. Kotelaso Khristu sanadzilemekeza yekha ayesedwe mkulu wansembe, komati iye amene alankhula kwa iye, mwana wanga ndiwe lero ine ndakubala iwe. Tsono walemba kalata iyi akusiyanitsa kuti Ambuye wathu Yesu Khristu sadachite kudzitengera wokha udindo wa usembewu, ayi, ngakhale pamene anadzichepetsa, koma anachita kuyitanidwa ndi Mulungu. Tetamvani mawu apa Masalimo 2 verse 7, amene akuchitira umboni wakuti, Yehova ananena ndi ine, iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala. Kutanthauza kuti Mulungu anabala Khristu ngati mwana wake mmodzi, pa tsiku lomwe iye anauka kwa akufa. Osati pa tsiku lija anabadwira mBetlehemu ai. Koma monga muja, analandira chizindikiro cha ubatizo, pamene anatuluka madzi mutsinje wa Yorodano. Pamene kunaveka mawu ochokera kumwamba kuti uyu ndiye mwana wanga wokondwedwa. Mvereni iye. Ndiye tikunena kuti udindo wake wa nsembe unayamba pa tsiku limene iye anakwera kumwamba. Verse 6. Monga nanenaso mwina, iwe ndiwe wa nsembe wa nthawi zonse, monga mwa dongosolo la Melikizedeki. Pano ndifuna kuyamba ndi mawu akuti fuko la Aloni silokwanira kukhazikitsa usembe wa Kristu ai. Kutsindika kunena kuti pamene tinena kuti Kristu ndiye mkulu wa nsembe, sitikunena kuti akuchokera kumuzo wa Aloni. Ngakhale kuti usembe wa Aloni unali kuimira usembe wa Kristuyo. Taona anokonedwa. Kuti pali kusiyana kwa kukulu pakati pa Kristu ndi Aloni. Popeza Kristu ndiye mwana wa Mulungu, pamene Aloni ndiye mtumiki chabe. Wokonedwa anzanga Paulo. Pamene Paulo akugwira mawu akuti iwe ndiwe wa nsembe wa nthawi zonse, anali kunena za Kristu amene ali Mesiya, monga mwa mawu aja ali pa Mateyu 22 verse 44, amene akunena kuti Ambuye ananena kwa Ambuye wanga, ukhale pa dzanja la manja langa kufikira ine ndidzayika adani wako pansi pa mapazi wako. Ndiwo umboni wokuti usembe wa Kristu siwochokera ku banja la Aloni ayi, koma wa Melikizedeki, monga mwa mawu amene ali pa Heberi 7 verse 1, amene akuti pakuti Melikizedeki uyu mfumu ya Salemu wa sembe wa Mulungu wamkulu, amene anakumana ndi Abrahamu pobwera iye, adawapa mafumu aja namdalitsa. Ndiye tikunena kuti Melikizedeki ndiye woyimira Kristu amene sanadziwike chiyambi ndi matsiriziro ake. Tele ichi ndicho chimene chikugwirizana ndi momwe Kristu ali, kuti ndiye woyamba komanso wotsiriza. Alpha ndi Omega, monga mwa mawu apa chivumbulutso 1 verse 8. Kutsimikiza kuti Kristu ndiye Mulungu wamuyaya, kotero kuti alibe chiyambi komanso alibe chitsiriziro. Haleluya. Verse 7. Ameneyo masiku athupi lake anapereka mapemphero ndi mapembedzero pamodzi ndi kulira kwa kukulu ndi misozi kwa iye amene anakhoza kumpulumutsa iye mu imfa, ndipo anaveka popeza anaopa Mulungu. Ndime ino ikusonyeza kuti Ambuye wathu Yesu Kristu anali woyeneradi kukhala wansembe, monga akunena pa Heberi 5 verse like la 2, pamene tipeza mawu akuti akhale wokhoza kumva chifundo ndi wosadziwa ndi wolakwa, popeza iye yekhanso amazingwa ndi chifoko. Kutanthauza kuti munthu wotenga udindo umenewu anayenera kukhala ndi mtima wa chifundo kwa anthu ozuzika. Ndiye mtumwi Paulo akusonyezadi kuti Kristu ndiye woyenera, popeza ndiye amene alibe tchimo, koma nthawi ya umunthu wake anazuzika kwambiri napemphera kodzikhuthula, monga momwe anaphunzira kukhala wodalira ndi kumvera Mulungu mʼmayesero onse. Wokondedwa anzanga paulendo, chenditsirize ndi mawu ako. Iye muifa ndipo anaveka popeza anaopa Mulungu. Nkhani pano ikunena kuti ngakhale Ambuye wathu Yesu Kristu analira chifukwa chopsinjika ndi ululu komanso chifukwa cha chisoni, iye anakhalabe wovela ndi woopa Mulungu. Ndiye monga tidanena mbuyomo kuti kulipo kuopa kwina komwe ndikothandiza komanso koyenera, popeza ndiko kumene kumathandizira kukwanilitsa cholinga. Tele tikunena kuti mmachali chimwathumu, inu ndine tifunikadi kukhala woopa Mulungu popeza ndicho chiyambi cha nzeru. Kodi inu, muli nacho chizolowezi chopa Mulungu. Kwa lero tilekeza pano, ndipo nali kusantula Heberi chapter 5 verse 1-7. Momenti mayankafu sola kuti, kodi wasembe ndani, Ambuye akudalitse ninu lero. Amen.
Ya mikambuye chifwa cha mbale Osman Chiramanda po tisokolera kusantula lero mongasa majitira nthawi zonse kusantula Aheberi chapter 5 tinambira pa verse 1 talikizira verse 7 kutanthauza kuti hai mprogramu yathu yosalira ntchito idakalipo yosantula gawo limeneli buku limeneli la Aheberi mbali modzi ya mabuku 66 mbuku lopatulika omwe kusantulidwe pang'ono ulendo wokoma wosantula buku lonse lopatulika kuyambira genze simpaka chivumbulutso ndipo lendo ai mulizipunzitso zosiyana siyana monga tamvera lero ino amene malumikizana nafe kamena mfuna mulumikizane nafe tikuthokozeni Ambuye akudalitseni kulumikizana kwanu ndi ife ndi chinimbikiso ya mtengo wapatali chifukwa nthawi zina timati kodi alipo amene akumvera adi programu iyi koma mukamalumikizana nafe ndi kuti tikulimbikitsika kuti ai zikuenda mbale Osman Chiramanda samango enda ntunda wopanda madzi. Makera watu ndi tisantule Bible Box 52 Lilongwe. SMS namba ndi 0-9-6-5-0-0-1-9-9. 0-9-6-5-0-0-1-9-9. Ndipo email address yatu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Mwai wasankama notes alipo nditu makamakamu katumiza email kwa address imenei. Ambuye udaditseni tiendende mao.